stress.
Emotional, girl. Emotional. I only feel cold. My baby girl, shako don't say if you're bulila. The winds of your baby jungle to Cuba. Kukwa tide choko olimo somesa. Somesa mkwana senja kubuyika. Midavu cinema eya katandika. Tekankuwane chimuli chakasa. Mkwana watukula. Bulilu enkaba mungu jungle silisa. Jaji mabiyeji pyo mkwana unakuwa. Na ye baby toke sanu kubusa. Jaji you're my sweet melody. Mkwana kwa chilo. Emotional. Kuliso emotional. Unconditional. Kwa mkwana kwa chilo. Mabia ibimbela kubikunia. Gabi mkubia situlatia. Nakuta milanga lujuju kubia. Selafu yo jembusa waya. Jabuta vika chila vika sijiwona. Olwa lafu yo kukutula waya. Yo sing by swing konsu nyenka gita. Yonja kalansi lumu vili zita. Gaja oh, buwangina mkunda. Mukwano emyangeno vimala. Emyangeno vimala. Emyangeno vimala. Emotional. Kuliso emotional. Unconditional. Kwa mukwano kwa chilo. Mkwana kwa chilo. My baby girl, seko don't say if you're bulila. The winds of your baby jungle to Cuba. Kukwa tide choko olimo somesa. Somesa mkwana seja kukuyika. Milavu cinema eya katandika. Tekankuwane chimuli chakasa. Mkwana watukula. Bulilu enkaba mungu jungle silisa. Jaji mabiyeji pyo mkwana unakuwa. Na ye baby, toke sanu kubusa. Jaji you're my sweet melody. Emotional. Kuliso emotional. Unconditional. Kwa mkwana kwa chilo. Emotional. Kuliso emotional. Unconditional. Kwa mkwana kwa chilo.